Lomfane uzafisa uba intombazane. Yongo kangakwazi akwehlule ingoma. Lomfane uzafisa uba intombazane. Yongo kangakwazi akwehlule ingoma. Umfane uzafisa uba intombazane. Yongoba ngiyakwazi akwehlule
ingoma.
Bengicela ungangizondeli ingoma wempanga. Yongoba ngiyakwazi akwehlule
ingoma.
Bengicela ungangizondeli ingoma wempanga.
Bengicela ungangizondeli ingoma.
Ngiyakwazi akwehlule ingoma.
Awungoba ngiyakwazi akwehlule ingoma.
Nami nginsizwa vele ungangizondeli ingoma.
Nami
nginsizwa vele ungangizondeli ingoma.
Nami nginsizwa vele ungangizondeli ingoma.
Nami nginsizwa vele ungangizondeli ingoma.
Ngiyakuzondela ingoma.
Nami nginsizwa ngicela ungangizondela ingoma.
Nami nginsizwa ngicela ungangizondela ingoma.